Fox made it.
Mina kutaka
Wana, they call me Papa King. Ziyo kwa Papa Chin, yanya Papa Chin. Shida chapata uni. Big girl with a big papa. Sema unachotaka, mafisi mapaka. Navunja mipaka, toka hapo njo hapa. It's a happy hour, champagne shower. Kula kunawa.
Baby, moi je me sentirai bien quand je t'ai touché. Mina kutaka Mina kutaka